So kujya mu kivuga nava masaka Erane we niba fudde ndese wa masaka Sesubira ntyo bandize kwa ntebe kuba tere yabuka rwera naze kwa rugazi Kino kya muliba musumba wange yiga Kati omugenzi kimwakire mirembe Yagambe vumufu nefufu mfufu Nemukereziya uno buwayiro bubeerayo Bino njogera nga mulaba Tubadde bana gyoli musumba waffe Ebyakusobaka kubeerenga Omwoyo gwagutuze mu batuukirivu Magezi vamu mukulu zangara Zino nsaba zibe nsige emere Tubadde endigazo Gagwa manyo okusumba Tuyeno twemagaza Abayimbi abazanyi bakatemba bonna okwessaako n'abadongo Batulese mu biwoobe Sula nkaba Nayitangani alamanya ebyange Yigawummula mirembe Olumbe runo lumaze abanga tabalungi bokka Omuyiya w'ennyimba omuwabuzo waffe nga livaivo bandi Abadde amanya saga nakubani olwali sigadde wayeze Sigadde mu matiga Tunakibuulira ni taata w'otuli Tunakibuulira ni gw'ovuddewo Ekisawo eky'okuyimba kibonyabonya ani agenda okuyamba Kyekiseera omanye yiga gw'ennyumya Yajja atya okufuuka ky'omanyi Yajja n'ajjita ng'ayimba kayinga bw'asuna ekidongo Onjulira abaaliyo Yatuukira w'akasozi omugenzi Walukaka ye yamuwa ne interview Yamuyoya nnyo ebyava mu interview Okuyimba bakuzuula nga kutankana Mukulu kayinga engeri gye yasulikanga jjita Yakuba yabyewuunya omulimu n'anoga Yiga bamumma omulimu so ng'endagaano gye baakolanga bajja yali yabutereka Ewaakasozi omulimu baafuna gwa nnyondo Yiga mukwano gw'abangi embeera n'emutuulako Yagenda mu maaso ng'atakula omutwe yagwa mu shamba boyi n'aba omukozi w'awaka Wadde ebizibu bingi byavunuse Yayina ekirooto kye nga kya busumba Abaamulabaka omu kiwuunya gye yatandikira kyaki mpaka eno mu kibaati Ekisa kya Mukama kyajja kimukkako mwe mumutegedde afuuse yigaabizzaayo Nga wadde mu kuyimba yagwa interview naye ekisaawo eky'okuyimba yabadde muyambi Abasumba babaddeyo bamuvuula bunabbi wa bulimba bwe batyobuula Songa mu butuufu ye Katonda byatwagaza ye agenza bituukiriza Tabadde na ttima wadde enkwe abadde wakisanga muntu w'abantu Kyekiseera mumanye obulungi bwayiga Omanye mmanye mmwe musiima tumaze okugenda Revival band bwatyo n'agiteekawo mu Revival Church eyawaneeka wala Pastor Augustine igabizaayo wummula mirembe Mu kino ekisaawe emiti yasimbanga mito Teyaleetanga gino gye muyita kyemeza Nabbi omukazi Omar Omwanje Hassan Ndugga ffenna yatuteddewo Benard Nabisinga Eric Mugwanya Pedro Matovu Damali Kirabo Namera Jacky Babirye Becky Brisson Hajjati Madina Bibuza ne Junior Kafeero Zeka Umaru gwe musomi w'edduwa obadde neyiga mu buli mbeera tusaba osigale naffe totuvangamu nga bwe mubadde n'omugenzi Ennyimba ezaamunyumira nga mu gye nvuddewo yafuba n'aziteekako vidiyo n'eragwa n'abawanuka ssaako n'olwakinyozi nzeeyise bata munnange kitalo ddala sula nkaba nayitangani nga namanya ebyange yigawummula mirembe olumbe runo lumaze abanga tabalungi bokka nsigadde mu matiga omuyiya w'ennyimba omuwabuzo waffe nga livaivo bandi yigawummula mirembe abadde amanya saga nakubani olwali sigadde wayeze nsigadde mu matiga Ndowooza ky'ogenze mu lugendo lw'obwomu ng'ate mpawaalidda Yigawummula mirembe Ndowooza ky'ogenze mu kayumba k'obwomu sekiriba eky'eddungu Awatalikyambala Revival Band bamulekwa bannange mwangwe tukungubage Muzeeyi w'avudde tusigadde mu bbanga kyensaba tukwatagane Tweze ku mutindo ensi etuwoomere nga bye tuyimba bagula kasita tutendese naffe tutendeka bapya amaze emirimu gye lukaba musaasira etalidde na ku ntuuyo ze mu birusi maati saasira bwe tujja totukubaganya gw'abadde amanyiyiga mu bintu by'ejjita bino nsula mbuuza lwaki walumba b'omugaso baatugumbula okumalawo emyaka n'abaze entengotengo ze tutaali enva Yigaba dese guange bide oje bienka nangana ibibi agenze na biyo. Yigaba umura mirembe.